nzenganda basirira dembe muri mutima mbula kweta oye byenso kubane nakwekono omoyo lero sekite byensobete abantu bangi nnyo balina essanyu balina eddembe naye lwaki ensimbuba bweti bonyebonyere ensi nekirako eyanyaga ebwamba n'obulamu ngunyeze twalina jjajjaffe yatugamba nga tannagenda ng'ezinzibw eno terina kisa abazzukulu twattakukule nga tuseka kati nnoonya kye yayogera singa kyaliwo nandibadde sikyamujoga katula waali nandagirira kati mpita muzimu yambulako tasikyamulumba yeyandimpadde oluwenda ebirowoozo ebingi bannanga ebitta omwoyo lumunatuuka nendowooza timbeera kinyonyi singa kati nanga embuuka nengwewala wali ebirungi ekyennakwanzijira nnyo mubirooto ntera omuloota akutte enkumbi alima amalaalo ngaate gwampita jangu eno tukwaza olubimbi tulongoose ebijje byazika ekyo kindiko nsaba mumweyo ku buyambi oba waliwo ananyamba nkuwakama wasaagadde mmu ebbali nyabijja ndaba bingi nnyo ebyazika amazima ag'emazibwa okugatula naye mbagamba ebijja binzaalidde akabaate emyaka gyange emimpi nkyayinza okuwatanyako naye wenkutte wewaseerera ndajanira mizimu gy'abajjajja abali emagombe walumba ebeeyanzi gya ku maaso kyenjogerako nga n'abamumu n'akisemba by'ebijja byaffe kwetuziikibwa ennono yaabyo n'obulombolombo bwabiweebwa obutafiibwako ne bisambuka ebijja ekyabuwangwa n'empisa y'ensi eno ekyabikwata buli ggwanga libikozesa omuntu tamasibwa ekitiibwa ky'ekibaku kijja buli banju eyo we baziikibwa tulabye bangi nnyo abaluluma nga bali mu nsiko omuzimu okubatuga nti mwawaba mujje munzije mu nsiko nfuna okuweera basaba kijja we baziikibwa bingi ku kijja nange ebyensooka nja teweebuuze nti obutalima kijja oli ku ki mwefudde abalina eddemba akabaatekagwe bijja byazika muve mu kuwooza obutamanya nti butuyamba mwesa okubaziika watuufu abazzukulu betuziisawo tikiba kijja abakulu bali eyo babunye ensiko omuntu tamansibwa ziiko wamu mpozi eyetuza ogwo gwe muzimu okutagattibwa ennono y'ebijja bole yetuze nazaalawo abamu n'abakyala kibaboola oliraanya mukamwana awamu nesezaalawo ekyo tikiba kijja kubakwazika omuzadde w'ekiko okumwebaza omussa ku kijja kizaalidde ekkumi n'ababiri omukadde ng'oyo taziikibwa bbali yekka nalongo w'ekijja kyetanyomebwa kikooneko nga sinnagendo osanga wali waanamanya kati tiyabanga nnyini mungu ataziikibwa bbali bito kaziikibwa mu luggya weyeesimbira amalaalo okugatya kyabaviiramu awaka okuvaawo nga n'oluggya oluba ludduka olwali oluggya kyafuuka ekijjo lw'ensiseeri olwa nnyini mu eyaziikibwa na buno ogwaka nnyinimu okufa kifuuka kijja ab'enju eyo we baziikibwa ekisinga obulungi ekijja tikisaana kutunda obuwanga bw'enju we buganzikwa ennono y'ekijja ekyo weebeerako seba amateeka ekijja kikuumibwa kisaanira tolaba okubisuula ne bivaamu abamu okugwa eddalu n'ensimbi kati okutubula ennono y'ebijja ebole yeetuzeeko obeere nnyinimu olw'ekijja kikukasuka wabangawo n'endwadde ezibaboolako obeere nnyinimu oziikibwa eyo toliraanibwa Zenonu zebicho mtu zari no kweri nda kofire bula yolete wakuno Echicha teka tiribuki wakuba musango Enono yebijja mu byobuwangwa twagisuulula entale zizze zitusatiza Naye nga waliwo abalina wali emirembe enziraba lwaki bizika bityo Neyambisizza oluyimba lwange nga n'emulugunya lwaki ebijja tibiyonjebwa Enkuba eva mu katonya n'ekubira ebweru paka entaana y'olwerisanduka Baseka bakabali wazimbe bali munda wayoyote n'otunuulira Lwaki bo babakweka mu mayumba patoneranga nga tebafatta tibakyebaza Ebijja by'abakopi byandibadde nga birabirirwa tiwali mu kopi ntono nannyini Empewo zibampewo teriyo zirinangule kye tuba tusanga ebizibu bino Kwokyusa amannya gano masiro ntirimbo bijja nyumba za mizimu ng'ezikisangibwa Naye okubaziika ne baziikireyo mu nsiko w'atuusizza okwenja bwenti Seno zinganda basiri na dembe muri mutima mbula kweta Oye byenso kubani na kwenkono moyo Nero sekide byenso vete Abantu banji nyo bali nesanyo bali ne dembe Nero achense mkuba kweti Ukutari mabiche chivonya bonyo buganda Bajaja watazi kwa banefurira Aba mube tunda nuna vyo kumito kusendwa katize ngudo tuja kwechusa Bajajo kuzikire yo musiko mbali mbukambu Tuwa nonyereze tubateke wa mwe uondo wona Katize ndaga na ruange nonya na juna fune mirembe Sumanyize na kubo mwena itamburo kupala Baliza kiwa bendiva na veyo murugendo Obutala bali enkute singa balwayo Era ndukwatako oluva wano mpise bugonzi Namala kulwa ate ndyoka enfuna ekkubo eddala Ab'ebutambala n'essingo sikyabalumbye Zekirinya mu nnyendo otegeka enkya wetutuula Kutagwa yazikibwa wanumbo olutatate Ndagaka kubunja kutuka yonjiweke nfufu Katinze ndaga na ruange nonya na juna fune mirembe Simanyize na kubo mwena itamburo kupala Baliza kiwa bendibana beyo murugendo Obutala bali enkute singa balwayo Era ndukwatako oluva wano mpise bugonzi Namala kubulwa ate ndyoka enfuna ekkubo eddala Ab'ebutambala n'essingo sikyabalumbye Zekirinya mu nnyendo otegeka enkya wetutuula Kutagwa yazikibwa wanumbo olutatate Ndagaka kubonja kutuka yonjiweke nfufu Katize ndaga na ruange nonya na njuna fune mirembe